into zenzeke. Sihlale phansi sikhuleke. Senze izinto zenzeke. Sihlale phansi sikhuleke. Senze izinto zenzeke. Senze izinto zenzeke. Impilo yethu iqhubeke.
We are the ones that senze izinto zenzeke. Sishaya ama flop aqeda abantu basihleke. Saphela amandla kodwa si uqe sikhuleke. Baba mdalizi usisize impilo iqhubeke. Ususize nephi nasekhaya ngesiswele. Nathela ngolonwabo. Tina, we're not taught what to do. We are the newborns in this group. Siya pusha, siya panda, siya pressa. Kozi kukule tusazu kuku. Begu mtali ipambi. Nase kaya baskulege. Mpimele litolu sugumi. Sizi nigele senzi sinto senze.
We try by all means to do what we can. Even take hands to the scrapyard. Basbizenga ma scrapyards. We hustle for the family. We hustle for the future. Senzi zinto zenze.
Senzi zinto zenzege. Sihlale phansi sikhubeke. Senzi zinto zenzege. Senzi zinto zenzege. Sihlale phansi sikhuleke. Senzi zinto zenzege. Sihlale phansi sikhubeke. Senzi zinto zenzege. Senzi zinto zenzege. Impilo yethu iqhubeke.
Ankosi ngipha amandla okubekezela. Uma kubamnyama cela ukhanyisele. Uma ngiphambuka cela ungibonise. Uma ngikhuleka phendula phela Nkosi yami emkhuleka. Awucela ungikhanyisele ohambeni lami ngiyathi ngisazoduka. Awucela ungikhiphe umdlandla angavumi ukuhluleka endleleni. Iningi esihambisana nalo lona liphelele enkundleni. Aw mina ngibonga mangisezwa iqhudela imemeza ekuseni. Alingivusa nje alarm clock lithi vuka uyophanda. Uzama ukwenza izinto zenhle akhumbula. Aneva television just show them a mission. Angathi babuka i-television. Awunami isifiso sami ungena umgeni. 19 edlahleni ngisho mama ngempami yanjabule bengalindele. Ngishiye ithemba uma ngiphuma edlahleni sengiyozama ukwenza izinto zenzeke.
Senze izinto zenzeke, sihlale phansi sikhubeke. Senze izinto zenzeke. Senze izinto zenzeke. Sihlale phansi sikhuleke. Senze izinto zenzeke, sihlale phansi sikhubeke. Senze izinto zenzeke. Senze izinto zenzeke. Impilo yethu iqhubeke.
God, give me some power, empeni ngifisa ukuyiphila. Isifiso sami ukuzibona ngiphumelele. Mndeni wami ngicela nihlale ethembeni. Ngicela ningikhulekise ningibeke emthandazweni. Isifiso sami ukujabulisa umndeni wami. Nami ngenza okuhle ekhaya kujabule ngisho umama. Ngikhumbula amazi kamama esi mntanami. Zama ubekezele noma kunzima. Ungakhohlwa emuva la usuka khona. Nami ngisangenza izinto zenzeke ujabule nabomndeni. Ngiguqa ngedolo ngiyacela kuwe mdala ufeze sami isifiso.